Galiama kitambo banale gombe Kinshasa lingwala masina kasab Subika Komine tuku mibale na sambo ya kine Kaka yo Subika Oko changete terre